mboni matatu.
The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him. It's the one and only Tony. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Turn it up. Turn it up. Yeah. The hits keep coming. Tony. Taking the Caribbean hits to another level.
Shida.
Hey, nakupenda unajua, baby. Sinfanya vibaya, wanza kontumia. Usini mixi na viso sadu, tandalilisha. Meso levo zao zao, tankasirisha. Sipendi tabu utaniangaisha. Miso levo zao zao utankasirisha. Zipo weka kufuli, kufuli, tia kufuli, kufuli. Ashu.
Shida.
Baby, nikipenda na kera. Uivu wangu na boa. Usinfanye vibaya. Weza kontomia. Basi nipeo. Kisi baki kiporo. Atukeshe wote. Nani mpaka tumoro. Nipe vyote. Supu mpaka.
Kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you.
la vida loca. Ni onyeshe kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe unavyopuna. Girl, that he wind way by a una. Girl, that he wind way pissing.
Thank you. babakia wote woka bongo masia wakulenu moya baufia bata tanzane siatinga tashia magia na kibeli ndi situa nena nisinginga ae kibeli ndi ae kibeli 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 ae
Crap, 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 crap,
crap, crap, crap, crap,
crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, Ishingapi, ishingapi, auna elani
Shida, shida
Nime achwa statifi na maswali Nenda bichi kula utempa bahari Na umwagili ya moyo mziki kwa mbali Imbo liko wazi sema nitakubali
Chocobo. baila na tuto imuni Bauta muga, sinta upata, ata kwa sabuni
Ate huo
Ukijitia viela, tunabichuna na kubakini sumi Mana umeataka, suna jifanya, kibu singa ngumi
Kujia
Kama kana jipitisha toka shenyamba Katana kabisa saka na ushamba Kana pitapita toka shenyamba Katana kabisa hapa na ushamba Kana
uki,
kana uki, kana uki Kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Changu.
Sigatia
mao. Bosi bosi zonoti noti hilo jasho langu.
Zingatia maokoto.
Jua la mvua yangu, I say, nipe changu.
Zingatia maokoto.
Tukigawa na majengo, mimi naenda jela. Wenze, nikiongea kwa vitendo, utaniona mimsema. Wenze,
naenda kama kichwa, uliokifelisha kwende.
Mali watu,
na nisipofanikisha, itaota majani, ile njia ya.
Mali watu,
tumechoka fare, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho, yote nataka hela. Tumekuja kutafuta hela. Tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno.
Kisara kumi.
Naomba hela yangu.
Halo.
Kibona ba.
Nasema mwuzi nataka jamu.
Mafisi sawa nimeachika ila naburudika sipangiwi na mbwa yoyote pesa inatumika nimeachika naburudika sipangiwi na paka yoyote pombe zina mwagika
Zikisha, zikisha. Mwaga tano tano zitisha, zitisha. bebe kijipitisha usiku mboga na ichumbisha chumbisha.
Hey, wanajita wanging kati bebe zao tunazila chinging. Hey, mavisho bling bling kazi kulamba lipsi kitandani no ingling.
Let it see. No one that see, no one that see, shuka mpia
adia siye mwa
kawa upaka
wajifuze zungumza
kwa mipaka
emu wate kufosi wa
shanaka
shubu zake mwenyewe kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Ule paka mifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi. Ule paka mifupa sisi ndo mafisi.
Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote kumbezi na mwagika.
Kanipiga sana vizinga leo kajichanganya kayatimba.
Oya alitaka
iyo goma ni zuri sana. Ruisa kutoka mwaso pranga iyo goma tena.
Sada toki
mshike uyo
atoki
nimopaka mkongo
atoki
mshike uyo
atoki
alinitia usongo
atoki.
Kashanipiga sana vizinga leo kajichanganya kayatimba.
Kanipiga sana vizinga leo kajichanganya kayatimba.
Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mala woni takupo kinioa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mala woni takupo kinioa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Eti hani lao sitoki niko na mami
Shoko.
Marahani, daddy yuko nyumbani.
Nyoko.
Pararam pam pari ra pam pari ra pam pari ra pam pa.
Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him, and your sister is dating him. It's time.
Shida.
Toto kavamia pombe, kakutana na gang. Toto kazania kundi. Toto kadandia tongi, yupo ninja desmi na pambania kombe. Toto fakamia yote na vuchuchea moto tukalipuki wote. Toto kanambia chonde kakutana na beki na chapa miguu yote. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mara hodi kukena takuoa, kaniona boya kutwa kunipiga sound. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town. Mara hodi kukena takuoa, kaniona boya kutwa kunipiga sound.
La 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 pa pa ni la pa pa ni la pa pa.
sema kese kese.
Choi, fatia. Ilikuwa nalia nini? Oh, iliteseka gana nini? Hey, igalini teka na nini? Oh, alini sumbua na nini? Eki nandasi, nachagua andasi. Eki nabia, nachagua abia. Eki nandasi, nachagua andasi. Eki nabia, nachagua abia. Toka we, nenda we, nyasha we, bali we. Toka we, nenda we, nyasha we, bali we. Toka we, nenda we, nyasha we, bali we. Toka we. Nenda we, nyasha we, bali we. Na kula upepo, nimesahau mateso. Nimtaja ex, napata kichef chef, niondole mapepo. Na kula upepo, nimesahau mateso. Nimtaja ex, napata kichef chef, niondole mapepo. Sikusikii ex, nini unasema? Hivi unaongea, ama unaweka? Taki tena stressi, usirudi tena. Sani nagi ukotea, mgodi umetema. Daddy, daddy, kanipa zawadi. Kanunulia gari, kanipa nakadi. Daddy, daddy, kanipa zawadi. Kanunulia gari, kanipa nakadi.
Shida, shida.
Eksi nandazi,
nachabua andazi.
Eksi nabia,
nachagua abia.
Eksi nandazi,
nachagua andazi.
Eksi nabia,
nachagua abia.
Ra, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maeksi zako.
Ra, kule wa mbele ya maeksi zako.
You feel that? Tony, kicking it live on the ones and twos.
If you not kill me well, sina chaji kweli, yani uko na bebe ina minyama tukuachie mwenyewe.
If you not kill me well, sina chaji kweli, yani uko na bebe ina minyama tukuachie mwenyewe.
If you not kill me well, sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe, sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Ra, kule wa mbele ya madui zako. Ra, kule wa mbele ya maeksi zako.
Ra, kule wa mbele ya maeksi
zako. Nilikupigia simu, chaji kakata. Nikakutia timu jengoni sija kupata. Akili karuka wazimu, takuraje bata. We ni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo. Halo. Halo.
Shida, shida.
Afadhali ningekuona. Afadhali ungeonana. Afadhali ningekuona. Afadhali ungeonana.
Nilikati nyonge sana.
Tajiri, kuna dudu. Tajiri,
wacha niagize bombe nyama.
Tajiri, kuna dudu.
Tajiri, na bebe zilete sabani.
Tajiri, kuna dudu.
Tajiri ya taripa bwana.
Tajiri, kuna
hey.
Tajiri. Nili kupiga simu,
nikakata, nikakutilia timu mjengo nisija kupata. Akili kaluka wazimu, takula jebata, weni kutumurimu nikiwa nawe kajipata.
Halo, 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 halo.
Kwanza unaga mabozi,
hauna mbamba.
Unaga mamluki,
hauna mbamba.
Ukifa uozi,
hauna mbamba.
Ukioza unuki, tulika kinyonge sana.
Tajiri, unadu, tajiri.
Waja tuwa gize pombe nyama.
Tajiri, unadu.
Hey, anangu wazimike jama.
Tajiri, unadu, tajiri.
Tajiri atalipa bwana.
Tajiri, unadu,
hey.
Tajiri.
Asa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Asa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Hey, mwaga noti mwaga,
mwaga.
Nasema mwaga,
mwaga.
Hey, 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 mwaga,
mwaga.
Jamani mwaga,
mwaga.
Kumpu master,
ha master.
Sisi ni walevi, tunatesha bani, tunatumia hela paka jua lianze ngani. Kama bombe we hawezi hapa pato kufani, menda meza za inzi kwanza kwa na ushangani. Wenyewe tunakikamu, 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 tunakikamu. Tunakikao,
ondolekele.
Tunakikao,
tupishe bana.
Tunakikao,
yeah.
Tunakikao,
hey. Wazee wa nyumba tajenga mwasani. Yose, kwanza shima kisani. Yose, kubajeto na bebe mitani. Yose, na mama ale nyumbani. Tukizi kosa kitonga,
ganda la ndizi.
Tukizi pata ndo mabuzi,
matumizi.
Tukiwa wui kuonga,
vinyanga nizi.
Tunataka ile kitu
ya uzinzi.
Shida, shida.
Sisi ni walevi, tunakesha bani, tunatumia hela paka jua lianze ngani. Kama pombe we hawezi hapa pato kufani, menda meza za inzi kwanza kwa na ushangani. Wenyewe tunakikao, 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 tunakikao.
Tupishe bani,
tunakikao.
Ondolekele,
tunakikao.
Tupishe bana,
tunakikao, tunakikao.
Yeah, yeah. Nisho kitu kidogo ndo chini ya nyanya. No kinchekia kidogo, ametafunwa bwana. Kushoto na zombi kulia tosi. Nyemendo wa monde na misosi. Kikushinda chonde sijifosi. Siambaka likunge la utosi.
Eti nilale, ni mlaye nani.
Ate what?
Wakati pesa nimeshika ukubwani, nilale kwa usingizi gani?
Ate what?
Wakati umarufu nimeupatia ukubwani.
Na ukitaka mtu, mtu na tembezi wa kifu. Kama tamututu gitu kikuja bende miguju.
Asa maonyeshe kanyutari nyamwisha baku. Sisi ni walevi, tunakesha bani, tunatumia hela paka jua lianze ngani. Kama pombe we hawezi hapa pato kufani, menda meza za inzi kwanza kwa na ushangani. Wenyewe tunakikao.
Shida. Shida.
Selemani we Selemani we excel sele sele 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 hivi umefanya nini jana Selemani watu kibao umemkuadia demu wa mwana Selemani si mwanao bia za ufa zinakudanganya Selemani na mitandao tunajipanga kujikusanya Selemani tukuwashe mabao
sante sofa lande gemani jopo kati baka lile na maliko amba shabala luzekani yo sante sofa lande sante yo sante sofa lande gemani jopo kati baka lile na maliko amba shabala luzekani yo sante sofa lande sante yo Open and God, keep my name, money, sip up, una baga. I'm a name, but it's a keep up, but I got to my wife. But then I got to be my, but he named my. Open and God, keep my name, money, sip up, una baga. I'm a name, but it's a keep up, but I got to my wife. But then I got to be my, but he named my. Sarah,
you don't give me shisha, me back, yes, man. You do pull it up, una baga, two mezan. You don't give me shisha, me back, yes, man.
We Selemani we excel, excel, excel. We Selemani we excel, excel, excel. We Selemani we excel.
I need you, my love. Si te ye kese, ni shabon ye si te ye kese, si te ye kese. Wena ni asa, unende se kama mama, toka pa. Wena ni asa, unende se kama baba, toka pa.
Moyo wangu shote subu swezi kupendana, akumye mwenzako.
Napenda shisha, ninataka shisha, 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 shisha.
Kwa ni DJ ni nani mbona najua, najua. Kipeki ni shiki
Kwanza poleni, poleni, napa wote poleni, natakia poleni, na wasalia poleni, mlo watwa
poleni,
mlo dai
poleni,
usuna baby
poleni,
mkako juu
kalaleni.
Shida,
komando, 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 wambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, komando, wambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, sisi komando, wambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, komando, wambie sisi ndo vipenzi komando.
Kati kiki, yani utamu kati kiki. Kati kiki, yani utamu kati kiki.
Now hear this.
Now hear this.
Chipuko leo neka salitiwa kiwa mtu sumu kuna maziwa na maziwa na kutaitiwa
Siwa savage umealikwa, umealikwa wenjo na funga panakarika mashimo yote kanapita kwenye milima na mabonde panapitika
Kwanza poleni, poleni na pawote poleni na takia poleni na wasalia poleni mno hapa
poleni
mno dai
poleni
Commando, 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 wambie sisi ndo vipenzi commando.
Commando, commando, wambie sisi ndo vipenzi commando.
Commando, sisi commando, wambie sisi ndo vipenzi commando.
Commando, commando, wambie sisi ndo vipenzi
commando.
Meseji zake za nikata simu sina mpango nae
Kakuroga uyo sina munae Mamiya sipige simu sina mpango nae
Mambo mbaya
Shoko na mapenzi sitaki kusikia Jambo kwa jezi na ujanja borangazi kwa kia Wezenu siwezi nisha choka kulia Hata mkeshe viwanja nijipoze na bia
Daddy, 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 da
Bula ni bagi zangu da ilema Ikesha na mitungi na maganja wena Daddy, daddy wena Nile bongo movie movie masinema Bula ni bagi zangu da ilema Ikesha na mitungi na maganja wena
Realness, realness
Shoko na mapenzi Sitaki kusikia
Kwa kwa kesi na uganja Bula mkazi kwa chia
Wezenu siwezi Nisha choka kulia
Hata nkeshe viwanja Nijipoze na via
Ia via Ia nyama via Ia via Ia nyama via
Yes, alinchiti akafanya nikaumia Na mchezaji nkawa shabiki ya shabiki Wenzangu anacheza mina baki na umia Hasararo, pesa ni makaratasi Ya nini unitoero kama unipendi basi Na mina moyo, tena wanyama sio bati Kwa nini unitoero kama
unipendi basi
Nachotaka kukwambia nisikuchuki Sina ubaya na wewe wala kisasi Na kuachana na wewe wala sijuti Wenda ikupangwa haikuwa ya muziki
Jagere, 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 jagere,
Nimegundua shida ni kumzoea Kinacho nipa shida ni mazoea Nimegundua shida nimeizoea Yanayo nipa shida ni mazoea Sana jua kumana kufanya kusuni Kunikomesha kana nikomesha Shaji shusha sana mpaka sina kuti Hani choresha, anani choresha Acha nitwe mlevi, acha nitwe popo Ila ukikiva kia tuchangu kote mei Acha nitwe malaya, acha nitwe mdanganyu Ila ukikiva kia tuchangu kote mei Tumara tupapa
Betu, betu Anasema natoka na misamu betu, betu Kosa sio kosa nega meruka ptu, meruka ptu Misi na kosa ila nanitia tu, ananitia tu Lonewa, yo, yo, yo Na nyanya swate
Acha nitwe mlezi, acha nitwe popu Ila ukikiva kia tuchangu
Hello, tu talala que yo
papá, papá,
Ibaraka za Mungu na malaika zimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege warukao wafanani. Sisi kila mwadini wanana mnadiswana, tumeisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio nyuzi tisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala. Kama mapenzi ugonjwa macho mikagisa keneza, nakachambua nito kikula chumi huyu kanineza. Na sita kini shawiwe, sita kini shawiwe, na sita kini shawiwe, sita kini shawiwe.
Ndamu wangu panifaye jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Usingizi wangu zetela kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Mapenzi ugonjwa wa machumi kabisa kengeza, taka changuo ni ndo kikula chumi moyo kanyeza. Na sita kini shawiwe, sita kini shawiwe, na sita kini shawiwe, sita kini shawiwe.
Sibenze. Sasa acha jipoze ni pwende maru, acha jipoze ni gongi glasi, acha ninjoy imetoka mbali, nakiniona pita kwa mbali. Sasa acha jipoze ni pwende maru, acha jipoze ni gongi glasi, acha ninjoy imetoka mbali, nakiniona pita kwa mbali. Sema tena pita kule, pita kule. Eish, oya pita kule, pita kule. Sema pita kule, pita kule. Eish, oya pita kule, pita kule. Ongo umutu uti jaiva, jaiva. Tula nami iti jaiva, jaiva. Everybody say jaiva, jaiva. Wapu ute sema jaiva, jaiva.
Did you feel that?
Now hear this.
Hello.
Awe kulanina, usunani sema vibaya kulanina. Si unasema gauni pendi kulanina. Sambona ukini ona unagwaya kulanina. Awe kulanina.
Ate what?
Usunani sema vibaya kulanina.
Ate what?
Si unasema gauni pendi kulanina. Sambona ukini ona unagwaya
kulanina.
Unangata unapuliza, no kumanisha nini. Ama unataka chapati, ama unataka lululu, ama unataka kutwendi, ama unataka wololulu. Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani, mbona na kutoa roho. Ata kutoa roho. Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani, mbona ata kutoa roho. Ata kutoa roho.
Nasema tena pita kule, pita kule. Eish, oya pita kule, pita kule.
nasema pita kule, pita 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 kule. Eish, oya pita kule, pita 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 kule. Ungu mtu uti jaiva, jaiva. Ananiangalia huku macho nalegeza, nami napimia kijitusu natembeza. Nikamwambia pa mitungi buruda, washa hata kitu buruda. Na kama siyo case, na kama upo fresh, hapata mikasi buruda. Nikamwambia pa mitungi buruda, washa hata kitu buruda. Na kama siyo case, na kama upo fresh, hapata mikasi buruda. Ananiuliza
nani jina lako?
Ikama la migu jaiva, ikama la migu kosh, ikama la migu swaika. Akaniuliza
ubani kama lako,
ikama la mingu jaiva, ikama la mingu coach, ikama la mingu striker. Si mtoto alivyoona venye nimepoa,
alivyoona venye nimepoa,
yeye akanichukulia poa,
yeye akanichukulia poa.
Na mwanenu unavyojua kukomoa,
na mwanenu unavyojua kukomoa,
na kuwaga kama natafuta ndoa,
na kuwaga kama natafuta ndoa.
Nauliza niendelee
na goju goju goju
goju goju
nimelewa soni mbele soni nyuma soni juu soni chini tundu liko wapi soni mundu soni kijema kwani njia iko wapi kama na wakwaza semeni
autokwaze tani
kama na wabua semeni
autogori tani
kama na gubu semeni
auna gubu tani
kama na baya semeni
hauna baya tajiri
leo DJ nane
kutaka
goma ya Zuchu
ani
anapiga nane mgoja nipoke halo
hey baby please come back home please I need you now
kumbe shemuleno anataka nirudi home au nini munasemaje nauliza niendele niache
kwanini uache kama umelianzisha twende mpaka subuhi
nauliza niendele
kazariwa misosi mitungi melipiwa mwanangu leo bosi kazariwa kunwa taratibu tapariwa wanda shukurani ziende kwa manani wazazi ndugu majirani hata keki ipo mezani bosi kazariwa ai bosi uzidi barikiwa punguza marafiki wa mitandao makina marafiki nao haso nao hatutaki machawa wa mitandao kata keki na wano mechuma nao bosi kasariwa ai bosi uzidi barikiwa.
Shida.
Nacheka nje ila ndani moyoni nina machera. Kesi kawa mpape mashine yamepungua mapenzi sijui kampata mwingine ovato na shangi ovato ovato na miti ovato.
Mama, don't you worry, she's my glory. No
one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry. She's my glory. My one and only. Yeah, yeah. Maybe this love not for me.
Acha njidai, penzi limefana kama suti na tai, umenoka. Hatu chumbani bafana bafana, kitandani ananicheze shashere. Nimeoza moyo, maini, maini paka bandama. Kendo kucha, kani kuna kipere. Asa, weze nula tulali,
kitanda cha moto. Wakubwa tunakesha kulala kwa che watoto.
Usiku ndo hatari,
moto juu ya moto.
Tunaziama sayari,
yani chocho juu ya chocho.
Mina yeye bambu, bambu, bambu. Yendo hawa miya damu, damu, damu. Wenze nupenzi letu damu, damu, damu. Mina yeye damu, 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 damu.
Nisipokuona tu hani, ni presha ya waju. Naogopa vinyani visikuibe maibu.
Yeah!